Jakalanya situle Jakalanga tikwa boba itaba nabe Nange mulabe kunga kola Nange mpeko kubujulizi Jakalanyo mukama no mutima gwange Bulibe mulaba kumusalaba Navumiwa nakuwa Laba bwafu kumusiru kolwango Sanye mwagale Mbera mubinyo nyo Wesiba uwe Sono nejira Nanjagala nyaba wala Nyumirwa nyaba kazi Buliwenda besikati Mpulira nzikuwa u Ate mukama mutaya gala bakaba Yenze nakola ntia Kuba mukama mwagala Naba wala mbaga
Sibula, yekubile bai, werama, nyeze magombe, omoyo gwange mutunze, katundo mukate kotya, bamucheju salawo, tusubula manga nechibyo chagala, tusubula kwagala nyo mukama.
Situle Jakalanga temwa boba itabana be Nanga nwanile kumutalo Zile wange zimenya Jakalanyo mukama no mutima gwange Buliwe mulaba kumusalaba Nakubibwa malusu Laba wafu kumusiru kulwango Abange yanjagala mukama Nange nsanye mwagale Mbera mubinyo nyo wesiroka Sono nechirala nyumirwa nyo zimini Zebinebi wanfu bintega Jagala buliobu mpi nemfune mirembe Atezo mpi sambi mukanisa Yenze nakola ntia kuba mukama mwagala Nemini zakala
Wekulu ngori sibula Ikumile bai Merama Nyeze magombe Omoyo gwange mutunze Katundo mukate kotya Bamucheju salawo Tusubula kwagala nyo mukamanga Nechibyo chagala Tusubula kwagala nyo mukamanga Nechibyo chagala
Situle Jakalanga temwa boba itabana be Nange mulabe kunga kola Nange mpeko kubujulizi Jakalanga temwa baba funo kuganja Buliwe ndoza kukeyena Nempulira ngantia Olabe lianda wano Jakalanyo mukama amponyo kukewa Sono nechira la jakalanyo kufuma Zesifuma nebafuma Ebya yesu visawali zetomba njira Ate mukama mutaya gala bafumi Yenze nakola ntia kubageye na njitia No kufuma kwa gala
Wekulu ngori sivu tosalawo tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala tosobola kwagala nnyo mukama nga ne